Nipe tano ile kisela, silete zile za kijela. Nikaba mina kaba sana, mishe ngumu ila bado mina kimbizana. Sharp kwa sharp, shooter kwa shooter, mishe zipo juu kwa juu, kipanda na shuka. Check wa mezidisha tamaa, wameshikishwa kuta. Nigia navyo kaza lesi, yani mpaka nafika. Kitani ni tani, kitani nuka mbaya. Wanajeshi vitani maboya wana pwaya. Sina wasi naongeza mithi kasi. Lesi nyingi nige mina buja jashu. Nataka noti siwezi kugiva. Navotaka kufanya minafanya na vya weza. Hapa kibege hapa pasha mzuka umekasilika. Tunicho na kunja ndita kutusikia kwa speaker.
Hena kugopa, raundi na chomoka. Mziki mina toka.
Na wachape, wana unde wachape.
Wachape, wachape.
Hena kugopa, raundi na chomoka. Mziki mina toka.
Shobunka, donke.
Shobunka, donke.
Sio wa leo, sio wa kesho, machoni mwao. Nasonga mdogo mdogo na koma nao. Wana force kujipimpu, labda watanipiku. Nige nasonga kibishi, kimya kimya kama Mungu. One day yes, I know. Walitabili mengi ajabu, yote wamefeli. So kila mbaya anapewa ndugu, wengi wanafeli. Maisha utata, maisha karata. Changa changu wabasi na mwenzio ntapata. Change line mazoya yanapozidi kina. Paka salam zenu zinatia kinya. Sinipe tano mnafiki, unaniombea njaa. Bongo nyoso, marapa cheni kurap mibacho. Tani wana nchwa nafuja jasho. Bahari aisomeki ya mnangisa mnasato.
Hena kugopa, raundi na chomoka. Kimziki minatoka.
Na wachape wana unde.
Wachape, wachape, wachape.
Hena kugopa, raundi na chomoka. Kimziki minatoka.
Shobuka donke.
Again, again. Again, again.
Team money,
I got team money,
team money,
I got team money.